Wananita
DJ English.
Hey man, Kongo manangu chapa bakola.
Hey man, Kongo manangu
wanapenda
mkechimogo.
Wanapenda
mkechimogo.
Shesha baria ya banda ndota. Wena mena sisonge ndota. Ya banda mjita
Tiribaria
Deko Mama Tiriba. Uweruka rege twista, uwecheza twista, uweruka twista inafundisha nerimisha. Dogo mdogo twista, uweruka twista, uwecheza twista inafundisha nerimisha. Oh mama twista, uweruka twista, uwecheza twista inafundisha nerimisha. Arege rege rege, choo tucheze, choo turuke wauni choo tucheze. Wana rege rege rege, choo tucheze, choo turuke wauni choo tucheze. Wana rege kwa maman, walioko gerezani. Rege kwa maman, walioko lion. Peace rege kwa maman, walioko gerezani. Rege kwa maman, walioko lion. Bas luka rege twista, uweruka twista, uwecheza twista inafundisha nerimisha. Cheza rege twista, uweruka twista, uwecheza twista inafundisha nerimisha. Uweruka twista inafundisha nerimisha. Wacha kimolani twista, waruka nikoma za kijita. Higi na sagu sapangusa, na toto anapigia tuwa tam. Higo manafakwa ding-tong, ikambwa mizuka ting-ting. Lodi fasta na ang-ang, na swidia mdoka chelean. Pina vita mkakuru wanu, wacho mashirikishana ran. Tukuru wako shoti yan, menu jota madizezi mshen. Woyo wo, woyo oyo, anakura ujana. Woyo wo, woyo oyo, mina kura ujana. Woyo wo, woyo woyo wo. Woyo wo, woyo wo. Watoto wa biku minatatu, watoto wa Libya, watoto wa Black Devil, watoto wa Black Cobra, watoto wa Nyuki. Wecheza rege twista, weruka twista, wecheza twista inafundisha nerimisha. Doti mundi twista, weruka twista, kwa Mandela twista, weruka twista, Filipino twista, weruka twista, kambia nyani twista, weruka twista, wecheza twista inafundisha nerimisha, wecheza twista inafundisha nerimisha. Arege rege rege, choo tucheze, choo turuke wauni choo tucheze. Wana rege rege rege, choo tucheze, choo turuke wauni choo tucheze. Wana rege kwa maman, walioko gerezani. Rege kwa maman, walioko lion. Wana rege kwa maman, walioko gerezani. Rege kwa maman, walioko lion. Bas luka rege twista, weruka twista, wecheza twista inafundisha nerimisha. Cheresi ya twista, weruka twista, dirabu twista, weruka twista, taifa dume twista, weruka twista, wecheza twista inafundisha. Shesha baria wacha kimolani twista, waruka nikoma za kijita. Higi na sagu sapangusa, na toto anapigia tuwa tam. Higo manafakwa ringto, nikambwa mizuka ting ting. Lodi fasta na ang-ang, na swidia mdoka chelean. Pina vita mkakuru wanu, wacho mashirisha na lan. Sakwe wako shoti gyan, menu jota madizezi mshien. Woyo wo, woyo oyo, anakura ujana. Woyo wo, woyo madada walaji. Madada masalamanda, biku minatatu, cheresia, tiribaria, uma baba. Watoto wa datoni, wako boizi, pande za mbele. Mdogo mdogo twista, weruka twista, wecheza twista inafundisha nerimisha. Argentina twista, weruka twista, watoa hukumu twista, weruka twista, kigogoma prensi twista, weruka twista, na masoja twista, weruka twista, wecheza twista inafundisha nerimisha. Kufu mobu twista, weruka twista, wana wazoni twista, weruka twista, wecheza twista inafundisha nerimisha. Weruka twista inafundisha nerimisha. Andaraini twista, weruka twista, wecheza twista. Baria, tiriba, rege rege rege, choo tucheze, choo turuke wauni choo tucheze. Wana rege rege rege, choo tucheze, choo turuke wauni choo tucheze. Wana rege kwa maman, walioko gerezani. Rege kwa maman, walioko lion. Wana rege kwa maman, walioko gerezani. Rege kwa maman, walioko lion. Peace luka rege twista, weruka twista, wecheza twista inafundisha nerimisha. Weruka twista, mwana wachoo. Salime sadari kasimu buwana. Ni moja moja ndo mpango baria.
Tiriba,
uwe mdogo mdogo twista, uweruka twista, uchambuta twista inafundisha nerimisha. Bigi mwange twista, uweruka twista, uwecheza twista inafundisha nerimisha. Weja mpazi twista, uweruka twista, na mafishi twista, uweruka twista, uwecheza twista inafundisha nerimisha. Samlai twista, uweruka twista, uamaka twista, uweruka twista, uwecheza twista inafundisha nerimisha. Uweruka twista inafundisha nerimisha. Arege rege rege, choo tucheze, choo turuke wauni choo tucheze. Wana rege rege rege, choo tucheze, choo turuke wauni choo tucheze. Wana rege kwa maman, walioko gerezani. Rege kwa maman, walioko lion. Peace rege kwa maman, walioko gerezani. Rege kwa maman, walioko lion. walioko laia sema na manyota twista uweruka twista uwecheza twista inafundisha na elimisha na amani twista uweruka twista na madobe twista uweruka twista oh mama twista uweruka twista ninapenda twista uweruka twista na DJ Cisco twista uweruka twista uweni pe twista inafundisha na elimisha uweni pe twista inafundisha na elimisha uweni pe twista inafundisha na elimisha DJ Chenga twista uweruka twista mani fongo twista uweruka twista Pony wangu twista, uweruka twista, bigi nyanda twista, baria Wacha kimulani twista, waluka nigoma za kijita, higi na sagu sapangusa Na toto anapigia tu wato, higo marfa kwa ringtone, nikamwa bizuka ting ting Rodi pasa na lang lang, na speedy amdoka cherean, vina vita mkakuru wanu wacho mashelkisha na lan Zagu kwa kwa shoti yani minajota madize zimishen Woyo wo, woyo woyo anakula ujana, woyo wo, woyo woyo minakula ujana Woyo wo, woyo woyo anakula ujana, woyo wo, woyo woyo wo na mbari bari Emuala disco sound
Wananita
DJ English
Variam Genius
DJ Cisco Kiduku Party with him Rock with him Kill him with it
DJ English Record